lamkoɓe ngalɗo kartal kessal ndenagal moƴƴinama e dow tugade talkininaɗi yo kartal nafogal ɗum banggal woteji tottaɗo moƴƴingol ɗiɗo kartaŋaji ɗi woni gollirde leydi Allemagne Dermalog. So won beltaniɓe oɗo kabaru o, woɓɓe kayna cikiti ndenagu ngarɗo kartal lolirgal biométrique
l'inconvénient
kutteji mum woni yalla so kartal ngal majji hono neɗɗo heɓirta ɗum kasi yiide nafamun fe so min jeey ɗum tafon miɗe mila ɗum hunde wonde ne min jogino carte d'identité nde muyɗo fuu ana wawi wonde ɗum fe sa jeeyaka le leydi ndi kasol laamunkoɓe keeɓi hakkille wartirinde kartal biométrique hemde kartal ngal yafirta heddiɓe
kasi ministre ko woni ɗo hakkitere laamu hokki taƴoral wiide ngal ɗo kartal no hayba sanne wonande leydi Mali ndi fay so gollirde leydi Allemagne moƴƴinta ngal keɗɗana colonel Abdoulaye Maiga kanko woni ministre ko woni ɗo hakkitere laamu.
Ɗum laatto sababu min mbawana ko e amenna kabaruji dokketeɗi fuu le leydi men ndi heddoto misali joni hono kartal ngal hollitama ɗum moƴƴintake caggal leydi kasi ley Mali ga ɗum moƴƴinete.
Colonel Abdoulaye Maiga ɓeydi wiide ɗum ngal ɗo kartal kessal biométrique haɗan inɗe malinkoɓe tawe nde ɗiɗi le yuɓɓo ngo hono ɗum tawi ka nden banggal karantiŋaji ɗi
wonno min jirata golleji ɗi hono joni neɗɗo goto fuu heɓa kartal ɗum laatto sababu ɓuytude neɗɗo goto tawre karte kewɗe talkima fuu ndenoto. Ɗiɗo bo kalisi moƴƴinirteɗo karte ɗe ana wawi resede miɗen moƴƴina karte kewɗe karte biométrique karte nina kañe kartal wotirteɗo hannden Allah e karte biométrique karte nina moƴƴintake kasi wona haala karte wotirteɗo o ka
ngal ɗo kartal biométrique latto ɗum sababu ɓiɓɓe leydi Mali gaɗa dawi mabɓe honno ɓe jiɗiri e ley ndenagu hakkude leyɗe CDAO ɗe no hollitiri général de brigade Daoud Ali Mohamedine ministre kumanni ɗo ndenagu leydi ndi.
Dawereji ɗi fuu gaɗama fa talki ɗi ndeno dow kabaru mum mi ƴeewi mi ƴewti kartal ngal ille ɗo ɗum moƴƴineteɗo mi te'iri hono kartal ngal wala hono ndenagu kañi hoolare ɗe tetteji ɗi fuu
tiyiwere banggal sariyaji CDAO e wisosologue en ɓe holtiwide hono ngal ɗo kartal no honno huccinede hoore gilla wattu 2016 ka noon brima eɗi dikkuna nedda lamkoɓe wattande hakkillo sanne boppi taykaɗi e ley kabaru nina
dow karte nina a tawan yogaɓe worɓe noon ka dow kartal ngal rewɓe ɓe bindata dow hen hono joni yimɓe cottuɓe e nokkuji mum gomɓe ley kambira burkina kañe e niger na ɗum ɓe mali mbaroɓe yimɓe ujunaji deɓe e go'o cottuɓe e nokkuji mum hewɓe e mabɓe talki ɗi ko majji ɗum laatto sababu kamɓe ɗu ɓe keɓa kartal dow inde mabɓe.
Eɗen mbawi jaati wiide telaji taykaɗi ɗi ley ɗereji lolirɗi carte consulaire ma nina jiyatake e ley kabaru ngal ɗo kartal no hollitiri Mohamed Lamine Ban goto e ardiɓe fedde humanine malinkoɓe gonɓe caggal ɗum woni conseil malien de l'extérieur.
Siɗalla ka caggal leydi ndi ɓuuri hewde diina ga en eɗum jogui nafa dow talki yimɓe dawoɓe jeehoɓe caggal leydi so heddere jaaguji na gollirɗi hono ɗi e bandum en fuu sa wala kartal wala ko mbawɗa wande eɗum walla worɓe joon affaire uji dawde
e ley ko laamu humpiti fuɗɗugol moƴƴingol ɗiɗo kartaŋaji ɗi jogaji majjittotama heƴaɓe laamu yogaɓe.